You see me? You see me? Should man pro. You see me?
Bazooka.
Yo, pay your budde. Nange pay your budde. Beruba lu jinze no gode. Bweba nyumba nji yengi de. Yo, bakutunulira nyo. Because baby oli mulungi nyo. Yo, bakutunulira nyo. Meshira la shozi banyo. Bawala bano bakuwa credit. Nange njagala credit. Nkutekeke yo mfacilite. Nkukumire yo nga wali yo security. Yo, ndekera wo kunuka. Bawala balala mbalaba nembaleka. Kubanga mwana muwalawe. Otukula, 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 otukula. Yo, ndekera wo kunuka. Bawala balala mbalaba nembaleka. Kubanga mwana muwalawe. Otukula, 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 otukula. Yo, omutima gwange nagukuwa. Sima nyoba nawe gunkubira. Ebintu byokolanze binyumira. Ubange sibo don't gunevera. Yo, nafunyeyo akasente. Naguzeyo nezente. Jangu tugendo ofumbe. Ewaka right now tulumbe. Aba because bonna bagambe. Bagambe samu samu ya wambye. Ye mulenzo ye ya kututse. Ere ya kututse kumutima. Njikirawo kunuka. Bawala balala mbalaba nembaleka. Kubanga mwana muwalawe. Otukula, 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 otukula. Yo, ndekirawo kunuka. Bawala balala mbalaba nembaleka. Kubanga mwana muwalawe. Otukula, 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 otukula. Yo, yesimi. Yesimi. Shoot man pro. Bazooka. Yo, pay yo budde. Nange mpayo budde. Beruba lu jinze no gode. Bweba nyumba nji yengi de. Yo, nafunyeyo akasente. Naguzeyo nezente. Jangu tugendo ofumbe. Ewaka right now tulumbe. Aba because bonna bagambe. Bagambe samu samu ya wambe. Ye mulenzo ye ya kutute. Ere ya kutude kumutima. Njikirawo kunuka. Bawala balala mbalaba nembaleka. Kubanga mwana muwalawe. Otukula, 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 otukula. Yo, ndekirawo kunuka. Bawala balala mbalaba nembaleka. Kubanga mwana muwalawe. Otukula, 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 otukula. Ndekirawo kunuka. Bawala balala mbalaba nembaleka. Kubanga mwana muwalawe. Otukula, 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 otukula. Yo, ndekirawo kunuka. Bawala balala mbalaba nembaleka. Kubanga mwana muwalawe. Otukula, 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 otukula.